This is the African Music Mix on the Voice of America.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Send one west.
a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on The Voice of America.
Music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
Shake and get to know me, see what you're doing. kemshike teke chunduni chunduni ajua kombi wa kitu kwa mia
Shike hand, take it to me. Uhuru duni, lose find you too. Mokyo no na puno, boron na sepa. Sugar chow na cheka too. Ho, ho, ho. Tupo kimshika mano, takimfano no malumbano. Topango mabano, sisi tulotoka nje tundu. Yutundu tundu, mautundu, binafsana na fast. Tunaishi bila was. Sisi soka makuku, tukamate utufuge. Bila hata vebuge. Majola poko poko, mnombe bobo ni koko. The wengi tuwe na shinga, mtufu gendege. Halafu wati tuwa nalinja. Ha!
Amani kwa sasa imekuwa kipo mdomoni Uwezu kamjua hutu jinsi alivyo moyoni Anafikiria nini na anawaza nini Siku utakuwa mbele ndo mba yako na utu amini Chukude feshi kiamini julize mwenye unafanya nini Nini, nini, masela, masela Siku zote maisha yetu ni kupiga na pini Mtu nakanyaga unashindwa hata kuongea ukweli Tunawatakia kila laheri katika hii dunia Tumechoka sasa tumeamua kwenda kujitafutia
Abadi ndio au sio
Na pepe ya Effect muhimu Effect muhimu sana Yo acheni kubugi na fani nyie ndege ndani ya tundu Tunapozuka si kama kini Ingeme chini microphone Ingaba mtuki tuko vitani Nashita na nyusini tunapokaza kisabuni Chingo manyefuni kitu kwani Hakuna ushinde mezani Hapa ni vina na mezani Machezo kiubunifu mbaga na tuzo lakinifu Apigisifu, amtuhusu, ni vichi wani baby
Mshike mshike ndege chunduni, chunduni Si wajanja, chumekimbia Mshike mshike ndege chunduni, chunduni Walio bagi, wataumia Mshike mshike ndege chunduni, chunduni Si wajanja, chumekimbia Mshike mshike ndege chunduni, chunduni Ajua gopi, wakitufamia
Hau kwa pakawa, mara ikawa, usiku ikawa mchana Na hii ni kwa dunia nzima, walisha bana, walisha kana Ile kiaina, leo wanaungama, sio leo tu hata jana Ila sisi tu ndio wana, hadi mambo yanapofana Tupo tunduni, kundini, kumbini, kumbini, tupo bandarini Kusaka yote madini, yaani, hile makini Je, ni wangapi makini, wangapi ya mkini
Yap, 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 yap Nini ndege mwenye asili ya kungulu Ni muda mrefu nilikuwa nataka uhuru Sasa muda mwafaka panyo Simtazesha lubu paka Aida rawa makuliko fefetea Ni muda mrefu si heshima si tulikuwekea Sasa tafalani Presha imepanda sukari na zani Miaka tisa nimekulia kwenye fani si utani Ane nijua atakubale Fe nijua atakatana Kwona kama na jigamba unamfunga gamba Maisha mgongoni kwa mtu si safari
Kwa mwana umekamia
Mshike mshike ndege chunduni chunduni si wajanja tumekimbia mshike mshike ndege chunduni chunduni walio baki wataumia mshike mshike ndege chunduni chunduni si wajanja tumekimbia mshike mshike ndege chunduni chunduni ajua kombi wakitufamia
tuka tuka limekushuka numa zimekwisha ni muda kiepe kiazi ndege mitezi ukwete mapende kede wakede kana mabwege umedunyonya vya kutosha we mene siwe mbamba ya snaka yoga moja moja effect muhimu effect muhimu sana
si ndege tuko tunduni tunduni tumekamatu na mtu wa shift za usiku miaka mingi mepita tuko ndani atutoki bati mbaya mwenye ndege kajisau baada ya kufunga kufuli kasau alitoka kidogo kuelekea kwenye maji huyu mnyonyaji Ndege uza kisogo wa kwanza kutoka mimi Nilishachoka Kumbe wenzangu walikuwa na akili kama yangu Hivyo hivyo nao wakatoka Wota Vese lijaisha Wakabakia mabwege wengine siyaweza kutoka Sababu nyayo zao zilikuwa zimenyoka Wengine mwenye nyayo ndogo Alitoka kutoka Akabanwa na mlango Wani mwenye ndege ishawahi kufika Ikawa shida kwa yeye kutaka kutoka Kendia hivi sasa sisi tunakura raha Huku msituni tuliko figa Kuna matunda ya mtini na yari aliyodondoka Iso laki kwetu buku Hakuna najishuku Kwanzia damu mpaka rusha ni swala mpaka kuku Tunatafuna kama tunakiri nzuri Kiburi jendiri kuchokoma fe
Mshike ndege chunduni, chunduni, si wajanja
tunduni, tunduni, waliobaki wataumia, mshike mshike ndege tunduni, tunduni, si wajanja tumekimbia, mshike mshike ndege tunduni, tunduni, hatuogopi wakituvamia.
No, no, it is. Where?
Hapa vumbi tu.
Tell your friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Dunia so, zafala asara, katena, lola lole kesese mama yege.
Mama teka, na papelize, alakwe,
alagweo, enanduzuka, alagachala, aingova. Ndingba ndiyoko na mawa nana yege zoti munandi maboko akiape aita ekwe baba na mama tatene seke waga ndeto tinza pa paradi akeka La paix, fidélité, écoutez les paroles. Tatene, c'est le chemin du paradis. La niso, no aloke irazo, tilinda na mamoko. Tatene, ninja ke yelo, nangia.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
From north to the south and the east to the west. The African Music Mix plays only the best right here on The Voice of America.
Lubumbashi likasi, kalemi bukavu.
music non-stop on African Music Mix.
America.
loud and clear with your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.